Krishna endagano ye ubanzobare aurutire nanerizo batahori ninyendo manye ngubure chigezo no gushurizi ubonyesya haleluya 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 murebe Yesu kwa inabari woku Krishna endagano ye ubanzobare aurutire nanerizo batahori ninyendo manye ngubure chigezo no gushurizi ubonyesya murebe yubu uko butunje kano mushija waruhanga akaferwa bana nana matungo yanyagwa no butunje bwe umukazi we yamuhabura ati akane Yesu rerofe mwanyima yebyo ukabigezo ukabo bushurizi ubonyesya yabo mutunje haleluya Inabari woku Krishna endagano ye ubanzobare aurutire nanerizo batahori ninyendo manye ngubure chigezo no gushurizi ubonyesya haleluya 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 murebe Yesu kwa inabari woku Krishna endagano ye ubanzobare aurutire nanerizo batahori ninyendo manye ngubure chigezo no gushurizi ubonyesya Eva Josefu ku mwana muto owo kuzirweho ruhanga akajiro wenje owa ruhanga yayorekwa no mu biroto bakurube bayitite mahaba muguza ngo abo muhugu mwanyima yeto nkechigezo bukaba bushurizi ubonyesya yabategeka Inabari woku Krishna endagano ye ubanzobare aurutire nanerizo batahori ninyendo manye ngubure chigezo no gushurizi ubonyesya haleluya 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 murebe Yesu kwa inabari woku Krishna endagano ye ubanzobare aurutire nanerizo batahori ninyendo manye ngubure chigezo no gushurizi ubonyesya
Tunjiro mwamuka yawe Nibire tuwabana Ningabazile Omushisha naro mchara wawe Urebe Yesu kando mshabe Omushisho wabwena basa Wanyima yebyo Mkevi jezo ni uwa mshuruzi Uwanyesya
Haleluya
Haleluya
Haleluya Urebe Yesu kwa inabari Woku Krishna endagano ye Ubanzobare Ninyendo manye ngubure chigezo no gushurizi ubonyesya
Haleluya
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 Murebe Yesu kwa inabari woku Krishna endagano ye ubanzobare aurutire nanerizo batahori Ninyendo manye ngubure chigezo no gushurizi ubonyesya Inabari woku Krishna endagano ye ubanzobare aurutire nanerizo batahori ninyendo manye ngubure chigezo no gushurizi ubonyesya